tango. A la lela, a tango. A tango. A la lela, a tango. Angithintela ninkhuzang bambeke. Analomntwana yashisa kabambeke. Isabatheni yazama khambeke. Abolova sebethule mathwale. Abatwana sebephetha mashambe. Angithintela ninkhuzang bambeke. Analomntwana yashisa kabambeke. Isabatheni yazama khambeke. Abolova sebekile machwale, abatwana sebephitha mashambe. Ilabatwana bamauva bathanda izinto, bathinga umntwana othanda imali bafuna ukwenza izinto. Ayi baphetha ninkunze kulezi zinto, ayi angithintela ninkinye kulesi simo. Ishu, ilabatwana bamauva bathanda izinto. Tani malu funo wenzizi. Neba feta ninku ze kule zizi. Ntela ninki kule sisi. Angiti tela ninki kule sisi mo. Ish. Angiti tela ninki kule sisi mo.
Obambeka kuzeka muhle uyabukeka. Waqala wambeka ngithuthanda mablesa. Pasobu zochezi lokhu zenza nopeza. Obambeka kuzeka. Obambeka kuzeka. Obambeka kuzeka muhle uyabukeka. Waqala wambeka ngithuthanda mablesa. Pasobu zochezi lokhu zenza nopeza. Obambeka kuzeka. Obambeka kuzeka. Obambeka kuzeka muhle uyabukeka. Waqala wambeka ngithuthanda mablesa. Pasobu zochezi lokhu zenza nopeza. Obambeka kuzeka. Obambeka kuzeka. Obambeka kuzeka muhle uyabukeka. Waqala wambeka ngithuthanda mablesa.
Bambeka kuzeka, bambeka kuzeka, muhle uyabukeka, waqala wambeka, ngithuthanda mablesa, pasobu zochezu, lokhu zenza nopeza, bambeka kuzeka, bambeka kuzeka, bambeka kuzeka, muhle uyabukeka, waqala wambeka, ngithuthanda mablesa, pasobu zochezu, lokhu zenza nopeza, bambeka kuzeka, bambeka kuzeka, bambeka kuzeka, muhle uyabukeka, waqala wambeka, ngithuthanda mablesa, pasobu zochezu, lokhu zenza nopeza, bambeka kuzeka, bambeka kuzeka, bambeka kuzeka, muhle uyabukeka, waqala wambeka, ngithuthanda mablesa, pasobu zochezu, lokhu zenza nopeza, bambeka kuzeka, bambeka kuzeka, bambeka kuzeka, muhle uyabukeka, waqala wambeka, ngithuthanda mablesa, pasob